Yoroka, Sumbe Yoroka,
Manawa,
Jemaso Si.
Yo, Jazz, you crazy with it.
Yuba ijisho rya mugenzi wawe rubanda bakwita inkomyi ijisho rihore wirindi ninde wakanura twese twabimomyi kubwo gushaka amara muko inaba twita abateka mutwe n'uwiyita umwere yarabyigize uzaperereze nawera muri twe siko bose bafunze bakoze amahano hari abari hanze bakwiye ibihano siko bose dukunze baduha amahoro hari abari wazi bigira amashyano ruzambona na sariye umukororombya no genshi no diri niwumva kuri mangu ukayikambye uzaburi tuwari shinjuga na vicheri urukundo ruganje faranga nubwo bimeze gutya ariko na kirusha rikera uburanga ibi bibiraruta nawe kurwanira inkumi warwanira ibiryo stay biburira gosh mbibonera iburyo
umukobwa wa sari yamutwaye umutima Uriro ndi gucana biteze kuzima Iyo fonda ikupa mutavuga bizima Sineze kubireka nyiri muzima Tuzafura amafaranga nitwapa ibiryo Birambabaza cyane uburyo Izi niga zikeka karizo Zivugira stringi karizo Zikeneye picha muhizo Zidusangira tofu na rumwe muri bo Buri wese ari kumva ari hero Kandi na wako akora mba numva ari zero Umukobwa wa sari yamutwaye umutima Uriro ndi gucana biteze kuzima Iyo fonda ikupa mutavuga bizima Sineze kubireka nyiri muzima
Cox Lovey.